Iphaphama number 3, 2021. Ingabe kufanele ukholelwe kumdali? Hlola amaqiniso. Abantu abaningi banembono ehlukahlukene mayelana nokuthi umhlaba nezinto ezisemkhathini kanye nezinto eziphilayo kwabakhona kanjani. Lo magazini Iphaphama uzokusiza ukuba uzihlolele amaqiniso ngokwakho futhi unqume ukuthi yikupho kuyiqiniso. Ingabe umhlaba nezinto ezisemkhathini kwamane kwazivelela nje noma kwadalwa? Ukwazi impendulo yalokhu kungakusiza kakhulu. Sesiphelile isihloko.